بل مركنا دنيعي عيارها هي جمال أحمد عثمان.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub horyaalka dalka talyaaniga kooxuhu waxay isku arkeen kooxda inter milan ayaa la ciyaartay kooxda sbaa 2013 ee dhowaantan usoo dallacday heerka koowaad waxaana laba gool waxba inter milan ay ku badisay kulankaasi oo ahaa mid xiiso badan mauro icardi ayaa daqiiqadii 7-aad rigoore u dhaliyay naadiga inter milan halka daqiiqadii 87-aadna evan berisic uu goolka labaad u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee inter adlaana waxa ay la ciyaartay naadiga sassuolo 2 gool iyo gool ayayna kaga adkaatay halka crotone ay u socdaashay cagliari gool iyo waxba ayaana afka ciidda loo soo daray fiorentina waxay ku durdurisay naadiga hellas verona oo ay kaga adkaatay 5 gool iyo waxba halka udinesena ay gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga genoa balse naadiga as lazio ayaa waxa ay taariikh u dhigtay naadiga ac milan oo lalahaa sanadkan waa ay soo hubaysay oo ciyaartoy aad u fara badan ayay soo iibsatay horyaalkana wacdar ayay ka dhigi doontaa kadib markii ciyaar xiiso badan ay naadiga lazio gegadeeda olombico stadium ku martigelisay naadiga ac milan ayaa afka ciidda loo diray naadiga milan 4 gool iyo gool ciyaaryahan immobile ayaa 4-taasi gool 3 ka mid ah naadiga kubadda cagta as lazio u dhaliyey halka goolka madiga ee naadiga ac milan ay la timid uu dhaliyay ciyaaryahan ricardo montalivo benevento iyo torino oo wada dheeleen gool iyo waxba naadiga torino ayaa ku wadnaatay napoli waxa ay 3 gool waxba ay kaga gudubtay naadiga bologna maalin kasii horeysana juventus waxa ay 3 gool waxba kaga adkaatay kievo verona horyaalka waxaa si wada jira u hogaaminaya juventus oo dhinaca farqiga goolasha ku hogaaminaysa 9 dhibcood 3 kulan ugu dambeysay ciyaartay waxaana min 9 dhibco sidoo kale la leh kooxaha napoli iyo inter milan lazio torino min 7 dhibcood ayay leeyihiin kulamada kale ee xiisaha badan ee dhacay waxaa ka mid a dhinaca ingiriiska haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta manchester city ayaa maalin ka hor waxa ay naadiga liverpool kaga adkaatay 5 gool iyo waxba 5-taasi gool ayaa min 2 waxaa kala qabsaday ciyaaryahan gabriel jesus lorey saney halka goolka 5-aadna uu dhaliyay ciyaaryahan sergio aguero oo ah goolka lagu furay ciyaarta ciyaaryahan sadio mane ayaa naadiga kubadda cagta liverpool calaamada rosa looga tagay daqiiqadii 37-aad arsenal 3 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay as bournemouth brighton half albion waxa ay 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga west bromwich albion everton iyo tottenham wada dheelana 3 gool waxba naadiga everton ayaa guuldaro kala kulantay naadiga tottenham hotspur chelsea 2 gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga leicester city southampton iyo watford 2 gool iyo waxba naadiga watford ayaa ku awdanatay stoke city manchester unitedna kulan xiiso badan ayuu ahaa naadiga united oo waayadanba guul ku bilaabanaysay horyaalka ayaa saaka loo dhigay goolashii ugu horeyna waa laga dhaliyey sidoo kalena barbaro 2-2 ayay naadiga stoke city la gashay naadiga stoke city 2 gool waxaa u dhaliyay ciyaaryahan eric maxim shabo moting oo ku bilaabay goolkii koowaad daqiiqadii 3-4-aad isla mar ahaantaasina naadigiisa stoke city gool kale oo barbaro u dhaliyay daqiiqadii 63-aad markii ciyaaryahanada marcus rashford iyo romero lukaku ay 2 gool ka kala dhaliyay naadiga stoke city daqiiqadii 5-4-aad iyo 57-aad burnley iyo crystal palace oo shalay dheelana gool iyo waxba naadiga burnley ayaa ku wadnoonatay swansea city iyo newcastle gool iyo waxba naadiga newcastle united ayaa guusha ku raacday horyaalka weli manchester united ayaa hogaaminaysa oo iska leh 7 dhibcood manchester city ayaa dhibcoontaas la mid a iska leh min 7 dhibcood ayay wada leeyihiin chelsea waxay leedahay 9 dhibcood watford waxay leedahay 8 tottenham hotspur 7 dhibcood ayay iska leedahay dhinaca iyo spain haddii aynu aadnana waxa ay kooxuhu isku arkeen leganes iyo khitaabe oo wada dheelay 2 gool iyo gool naadiga khitaabe ayaa ku wadnoonatay maalinta ku xigtayna real madrid ayaa mar kale taaka loo dhigay gool iyo gool ayay naadiga levente la gashay kulan ka dhacay gigada san diego bernabeu stadium ayaa heshay ciyaaryahan marcelo ayaa daqiiqadii 89-aad naadiga kubadda cagta real madrid rosaha laga siiyey waxaana naadiga kubadda cagta real madrid oo ka ganaxeen ciyaaryahankooda ronaldo goolka keliya ay dhalisay u dhaliyay ciyaaryahan lucas ferges daqiiqadii 60-aad kaasoo ahaa gool barbara oo uu markaasi naadigiisa usoo berbereeyey goolkii uu ka dhaliyay ciyaaryahan evi lopez daqiiqadii 20-aad atletico bilbao 2 gool waxba waxay kaga adkaatay naadiga girona celta vigo waxa ay gool waxba ay ku martay naadiga alaves halka real batisna ay u socdaashay naadiga valareal oo guuldaro 3 gool iyo gool kala kulantay naadiga barcelona ayaa waxa ay kulan ka derbiga catalunya ay 5 gool waxba kaga adkaatay naadiga isbanyol ciyaaryahan lionel messi ayaa 5-ta gool 3 ka mid a dhaliyey halka 2-da goolna ay kala dhaliyeen jared bique iyo louis suarez osman dembele ayaa kulankiisa ugu horreeya naadiga barcelona sartay isaga sameeyey caawintii goolka louis suarez uu dhaliyey ciyaaryahankaasi oo dhowaan naadiga barcelona kusoo biiray kagana soo biiray naadiga borussia dortmund horyaalka naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa oo iska leh 9 dhibcood real sociedad 9 ayaa iska leedahay sevilla ayaa 7 dhibcood iska leh atletico bilbaona 7 dhibcood ayaa iska leedahay leganes 6 ayaa leedahay dhegeystayaal xubinta cayaarahana waa naga intaa